Joe Morgan, Joe with the same heat. Yeah, Joe, Joe won him MC. Joe Morgan, Joe with the same heat. Yeah, Joe, Joe CM MC. Joe Morgan, Joe with the same heat. Yeah, Joe, Joe won him MC. Joe Morgan, Joe with the same heat. Boy, Joe, Joe won him MC. 92345, diplomat. 96789, doing raps. Touring worldwide, growing and flowing. The love that we show is overflowing, and you know it. Valentini, Imi, Pita, Naka, Zaydi, Akika. Wakilisha, Kima, Taifa, Tusha, Fika, Tuli, Kwepo, Tuta, Wepo, Tuta, Zidi, Wepo, Shalom, Paka, Pepo.
Napotokea kwenye mlima mrefu, jethuluji. Naziwa leje kina kirefu, usije bugi. Panaitua bongo, jina list, Tanzania. New flavor, ndani obongo, lemi, kikiri, na ia. Miaka 30 metimu kwa tasnia. Squeezy ajila rasmi na pato tunachangia. Yulize bila sanani wangapi wangeangamia. Mola warehemu wenzetu alotangulia. Na huu ndo muda bora kurudisha kwa jamii. Shukrani kwa kila moja kwa kutunza hifasi. Wakati unaburudisha zingatia nelimu. Desturi na mila za taifa tuzeshimu.
Yeah, 30 ya bongo flavor tusifananishe. Dole nifanya sama in swags na kumana mishe. Shout out to everybody, kila mtu alikuwa na vision. Mepokia kijiti mnauna saivi mekua competition. Staki demo limskiliza juma nature. Mpaka leo natuwa mikwaju to what think is in my nature. Signified bars na respect imekua permanent. Walonekana vichia said wana
panza sent. Miyaza kama energy kibwambo kwa stars flows na remedy. Now we go down in the history like F. Kennedy. Na visual shout out UPHD na so Hemedy. Tulipo toka napa wasn't justice to manage. Nisheza home college, zilitengenezo bombs planet. Baka Africa ikajua bongo flavor is home of talent. Na kusu inspirations, yeah you did it. Shout out kwa wachonga njia wote na appreciations kwa magwiji. Came a long distance while setting big plans. Toka loko mpaka leo, game is facing big brands. 30 years down and now it's getting bigger and bigger and bigger. Bigger business in town.
Hey, it's our favorite flavor. Good thing na vutia mbaka neighbors. Shout out to pioneers kwa kuipigia near legas. 30 years we are here tunakwenda. Ilikuwa ni shurba na mikasa. Zizo kufanya game unaonekana weki baka. Mefikia semu bila uwepo wako woni hafla. Chonifunza bongo flavor weni baba weni hasla.
Toka kuitwa game ya usela au uhuni. Mpaka leo imegeuka biashara na makampuni. Kutuletea tija chanya from ya mala na wazabuni. 30 years bongo flavor dithi utunzo vitabuni. Walitonya tusijingize kwa mambo. Laba tujishikize tukando kwa mtoto wa kike. Mziki hakuna chance ya kuenda. Ila kina jide komando aliseti standards na mambo. Na mpaka leo mziki fans wanaupenda. Zilizo chongwa kitambo ndo zinatupa mipango. Na usweni tu huko borders tunakwenda. Shout out kwa wafungwa milango. Lo isingi kuwa majigambo. Na bila wao inge stop tusinge penya.
Yeah, toka 90s ivokuja sijewahi kuchuja. Sobara tuzenji kisiwa cha Pemba Dunguja. Afrika na dunia kwanza watoto wadiwa kubwa. Na zungumzo midomoni mwao yani kama lugha. Bongo flavor ndo imefanya maukoto anakuja. Miaka 30 na bado moto ni mkubwa. Doto ni fusa, so tuendelee kuilea game vyema kama mtoto wa Mzee Yobo kwa kusa.